Gimme that gunso.
Tee that
tie up. Gimme that gunso.
Kasabun. Kasabun.
Tie up.
Kasabun.
Gimme that gunso.
Say the. What a tracky drop down.
Gimme that gunso.
Say no.
Not to go to but to go to boss.
That.
Tuna kubali. Tuna kubali. Tuna kubali. Confeso. Tuna kubali. Tuna kubali. Tuna kubali. Tuna kubali. Confeso. Tuna kubali. Flow inauliza na hii track inakubali. Sauti sawa na hii mic imekubali. So iko power na mafans amekubali. Swaga na yata madema amekubali. Kuteka tam kachipoka kikubali. Kuweka tam atapune toli kubali. Tida kama timi na kubali. Mtina kubwa walisa kubali.
Tuna kubali.
Tuna kubali. Tuna kubali. Confeso. Tuna kubali. Tuna kubali. Tuna kubali. Tuna kubali. Confeso. Tuna kubali.
Nimekubali umaliza ga drinks nikifika kwenye party. I'm not a sock, nimefia tu kiasi. Hence the name Mad Tracks aka Mad D. Kuiba chats, nimekubali. Kungara what, nimekubali. Console ikifika mambo yote kwisa. Nifunge tu pingu tu wengine na waibisha.
Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali.
Gimme that ganso, utakubali. Ile track inafanya unasikia kukamata manzi. Ukimtupia lugha na kisha akikubali. Ukifika kejani shuma inarara da. Nilikuwa blinded, nikakubali. Manzi kufungua sauti, anaongea kama mwakazi. Ule nilijitoa ni mteja apatikani. Kwani, hata we ungekubali.
Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali.
Ilianza na ka selfie, wakakubali. The cancel ni moto wakote ambali. Tukatoa nyongwa, ngoma ya kubati. Nikaanza kuimba madem, wakavua punk punk. Nishakubali, mini babi. Na ombido wili uvuta chini ya maji. Na si siri mimi upendanga majani. Napenda wade sexy, kweli mini visi.
Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali.
Ngoi bong kaya.
Shuaga nayo.
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 Na tuko 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 ni boss.
Tunakubali.